kwanele, oh kwanele.
Uhlaliswa phansi akathethiswa phela ngimdala mangingakho sithandwa sami lento yami yokuthethiswa wena meliphele phela ngimdala mangingakalave lento yakho makoti meliphele umuntu mengafuna ukuba kulothando lwami ngcona hambe umuntu mengafuna ukuba kulekhaya mama ngcona nshiye Ayincengani sithanda sami, ayidingani love wami Umufuna ukuhamba, mama hamba we Umuntu mengafuna ukuba kulothando lwami ngcona hambe Umuntu mengafuna ukuba kulekhaya mama ngcona nshiye Ayincengani sithanda sami, ayidingani love wami Umufuna ukuhamba, mama hamba we